Downloaded from ilovezedmusic.com.
Yeah. This is my story.
Parental discretion is advised.
It's the real world. Moyo wanga, wenzeri wovuta Makolo wanafa no wandani na savuka Nipita mo street ino kumanya boss Ayimirika moto kaniita na chikumo Inenolanga na kuno ni uza atikuno Woneka uvutika manje kwela mumotoka Inena chinja life kulibe votongoka Nisegula do, nibima ya blacki Ninge na mukate, nipeza moridaki Inena tiapa boss, tienda branji Hati doari tienda kwatu kuyadi After nafika ani uza welcome Hanipereka kulumu ili daki Kwoneka bantuwa kufavena varina blood After some time natapwa wapwela zanda Ineno langa na kono ganiza ni vivanda Na tiniri mwa mulungu simu ni ofya ata Waseba pwela niya wani uza welcome Kuno ndiye kwene umavela kudubai Mufani kojoy inanga sufu na yudai Ineno I can't do that I believe in my God No team weba mambala Wana kwa na vemu natenga kuline muzinkala Ma ya ukavun Haponya spirit na gata na ndodo Chuone kayuji pampumi padi na seng Niwa shoka na baibu na tiholi ghosti fire Watatu na baya Umozi na mugwila na mumanga na chiwaya
And I will be just another dead body on the pile. Go ahead. Finish me.
This is a real story.
One time.
Mavubizo.
Music.
Watch out for party two. Mystery
on the beat.
Yeah, I love this mystery beats.